Where's my money, yo?
Where's my honey, yo?
Bila weni presha na kesha
na jane. Safari ya mapenzi kitane. Aziza Anita ane. Toka na ania nitukane. Etu sina pozi, sina mane. Niweke pozi au nikuchane. Nikupe kiki ujulikane. Hakuna kiki, just funne. Sina mshara, ila shara. Mziki, biashara. Wananitaka leo kina Sara. Sio me, sio Joe, sio G. Wara wara. Watoto wanapenda asali, watoto wapendi ukali, wapendi safari. Maisha kufika ni mbali, na tena kwa msoto mkali.
Man mi na we sijani, safari is not funny. Jamani ya wataku ni crown me, usijali haki ya nani. Dema lidhani mini jiga, nikamwacha kidhani nikapiga. Hakuna goldi, wacha diga, utachezea wazungu wa niga. Ma shopping kutua kwa maduka, saluni mawiki kusuka. Madisco majoka kuruka, na jina ni mwandike kwa chupa. Kwa miguu hata nikamaliza moka, mibado sikuwa kanyi. Kumbe ka sister du kitambo kalikuwa Kardashian. Hamna kitu kichwani dashiani. Watoto wanapenda asali, watoto wapendi ukala, wapendi safari. Maisha kufika ni mbali, na tena kwa msoto mkali.
Where's my money, yo?
Where's my hand in job?
Bila we ni presha na kesha na we. Where's my money, yo?
Where's my hand in job?
Bila we ni presha na kesha na we.
Utanipiga deki nkikudekeza. Maisha safari ndo kuwekeza. Mara nataka iPhone, nikakanunuria Apple. Kakatafuna kisha nkakatafuna. Kakataka outi nikakatoa nje. Kakapiga upepo nikakembia exo. Mapenzi mama ntakupa pepo. Mambo za nini nini eh? Karibu depo. Mini zero juu yako. Simama pembeni kushoto tukamilishe kumi. Watoto wanapenda asali, watoto wapendi ukali, wapendi safari. Maisha kufika ni mbali, na tena kwa msoto mkali. Hey. Woo.
Where's my money, yo?
Where's my honey, yo?
Bila we ni presha na kesha na we. Where's my money, yo?
Where's my honey, yo?
Bila we ni presha na kesha na we.
Monday.